Pano. Yo, boy.
Hurry up for me. Kabena baby, never see it. Kabena CV 1 million. Ndineba tesa monga nipona. Ima konda monga CV zakazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya zote. Na iwe waenda again.
Mana mastich ya kuwa bena nefite mwikwe fila fuja dimpisha mufingi nshapene diezi nefya kwe bate tindande kwa teiwe wale tila tawaka bande wali bono kela kumangalande dimbika sheko kupepele lapo lafute mupila pati nine batesha sote no monda fila futu kuba wanponga isa umbi kale kale ninsu
kabe na baby nivisiete kabe na CV 1 million ndine batesa monga nipoda. Ima konda monga sifisa kazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya soje. Na iwe waenda again. Again. Waenda again. Ama nisi ya soje. Na iwe waenda again. Enda again. Waenda again.
Wana siru fyanga tayari. Ama shoko kuba nepo tayari. Fila mbe fya isusha matayari. Beautiful kanshi enso kamuchani. Palestina lafi samba mufi. Na lafta kata muksila mukandu fiekos. Ukuba singo temulandu eli. Mbitu pitiri sokula batamba kofienga. Na pone na montina fiat fest nje sheko. No ishiba kanshi nje pone na mumazeto. Nina kande fwaisho kuchita seto. Pano no njipu seko.
Kabena baby ni viziete. Kabena CV 1 million. Ndine batesa monga nipoda. Ima konda monga CV zakazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya zote. Na iwe waenda again.
Again.
Waenda again. Ama nisi ya zote. Na iwe waenda again.
Again,
waenda again. Amani si ya soche na iwe waenda again. Amani si ya soche na iwe waenda again.
No rush, waenda
again.
Rap so fit. Yo boy, yo man.
Amani si ya soche na iwe waenda again.
Palace to get some memo fit. Cover shit up in. Yo.
Zscope.com.